on you, babe.
Sidati na watoto mjini wanaojidai Tanga tanga moko by koko tushakinai Nikikosa soko nitauza tadivai Niwe moko kwenye topu bila dimpo za nainai si shangai Kapombe akimweka mkeka luchu ila ntashanga kusikia monda ya pita na zuchu Na kama mjui kule daslam Mwenye sula mbaya fwana ela uyo ndo handsome Mafuta unakanyaga kwa mamposa we mlokole Insta we mfollow kungu dida na juma lokole Afu nataka kongole maigizo nenda kaole Kuwa mpole uchebe msole na mpigia picha shilole Nakaza kende nkisaka vyangu kileto senta kula kichwa lali yangu weka pesa Maneno menge ya jengi gorofa weka shinde gym kipata kifua kalinde poster
Yeah 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 Sindana na uma lakini naponyesha
Yeah yeah yeah
Acha dawa ningie pale pale natonesha
Yeah yeah yeah
Sindana na uma lakini naponyesha
Yeah yeah yeah
Acha dawa ningie pale pale natonesha
Mimu uni afu msafi Ila webi tozi, napenda uspoon Alafu watu unataka kwenda mbinguni situ baki Nalazimisha kanzu chomekea fuito keka mashati Baki na demo wako muza sura Na kesha insta napenda kiki kuliko kula Mimziki umenipo guana washkaji Pia mamluki wengine masela Na matozi kama jupsi Nataka nishuke liufurai Weni kama popo utagiai Hai Na wasabai snitches, miniko hai nyimkolo, so mtazima daka hizi Mdogo mdogo tusonge, wananita Gucci teacher Mukoko tonombe, kalibu zenjibari Muogo ya ngombe, kwa na hela tukibosi, hata kama kichwa cha ngombe
Yeah, yeah, yeah Sinana na uma lakini naponyesha
Yeah, yeah, yeah
Acha dawa ningie pale pale natonesha
Yeah, yeah, yeah
Sinana na uma lakini naponyesha
Yeah, yeah, yeah
Acha dawa ningie pale pale natonesha
Vido dido kimbau mbau Nikitoka domtown nishushe kwa bibi nyau Oya mandoje njona gito sisahau Nataka ludi dojo wa madogo na tharau Kataza na upige kitabu ya kusoma Hiruti ndefu kambi yetu po kigoma Matozi ya watambi wa kinyona Wanajua spendi bangi domana nikiona tunaichoma Wee na kila mjanja na mjanja Sishangai makonde kudata na msambwanda weka pesa Ufundi mwingi utafunja kitanda ila fike kileleni hapa shuke mpe mkwanja Kuwa Mario usikubali kuza timu Aumoni nenga squeezy sinza na duka la simu Liria bahati so kujua saibu wa somi wanateseka fukingastu wanatusua
Yeah, yeah, yeah Sinana na uma lakini naponyesha
Yeah, yeah, yeah
Acha dawa ningie pale pale natonesha
Yeah, yeah, yeah
Sinana na uma lakini naponyesha
Yeah, yeah, yeah
Acha dawa ningie pale pale natonesha